underrated. The most underestimated. The false under fake statement. The basement. Huko ndiko kuna ndoto chasing. Criminal kwa crime scene. Wanita location. Illuminati on my mind. So where my body. Najua ni kifa vyote vitashia cemetery. Sende bali. Demo mkali. B-boy stereo. Sioni atari. Sindo sisi tusonge askari. Ngombe kachumbari. Pombe kari. Uponde mari. Uhonge gari. Ukombe zari. Uhonge mwari. Usote lame. Haina Big Brother Africa. Bish na kadhalika. Street ndogo mdogo. Sina jeep wala extra caliber. Watoto wengine ni mafala ile mbaya. Wana toto kawale watoto wakala Jeremiah. Unje kuku waza banga binu nuki sese seko. Ile kuchimba tu kukoba jiji zima tete meko. Wakora waito na nyanganya crown na pora title. Avuki boy ankichora psycho. Anasema mina lana kamwana alichoma bible. Ama Koran kinacho nipa homa ni survivor. Niko 6 feet deep on the ground Steve 2K. Nandumana nikibisha skick today. Naweza chizea danger. Na kufa nsife, the most dangerous. Unju bini kunta kinte. Wali promote sana HIV. Nekosa lama rehem. They never been fresh like me. From the factory. Sasa niko top juu ya balcony. And I did it out with any company. Follow me, kuonyeshe njia. Chocho za masampa huku paka. Amsha popo ndo ule posho na yotamkwa. Si watege me, I'm independent. Wanao cheza inde, wana inye dembe dembe. Nisikizo duru dike, indo unju entertainment. Itasonga paka ifike, japo ncheche me, ncheche me. Oh yeah, eh. Japo ncheche me, ncheche me. Oh yeah, eh.